Akimini wewe ni tamari for real. Uwe wangu migan mihari madea. Mina juwa tutafika mbali walai. Mapezi ni safari sono hari na kumbia. Kwaza na shukuru bana we si ho. Nasikia unawanyima sana we mchoyo. Kama mwana mke unafaa what evil. These niggas wanna bang. Tena utapata badaye wako best. Wanna tell vile pi iko. Cheki baby bana migu yako. Wacha niwe the only one hapo. Cheki ni amini mimi siko like them. Si ati ni choja ama high value. Man, and a fuck boy can't share this L. He need to share a special one, yeah. Please be my special one. I wanna be by your side, yeah. Deli nikupe mapenzi, right? I wanna be by your side, yeah. Deli nikupe mapenzi, right? I wanna be by your side, yeah. Deli nikupe mapenzi, right? I wanna be by your side, yeah. Deli nikupe mapenzi, right? I wanna be by your side, yeah. Deli nikupe mapenzi, right? I wanna be by your side, yeah. Deli nikupe mapenzi, right? I wanna be by your side, yeah. Deli nikupe mapenzi, right? I wanna be by your side, yeah. Deli nikupe mapenzi, right? Yeah. Cheki nitakupa penzi, right? I'm a real nigga, mimi sifichagi white. Cheki mi usema what I feel inside. Ila nashukuru misi naga hasira. Mimi mtulivu kwanza sipendagi issues. Ila ntakuomba uzifuata hizi two rules. First, sipendi bell besties. Second, sipendi kusakiwa testies. Siko nasty, I'm just being real. I hope you notice kuwa mini big deal. Ukiwa na miss, kufichi utahil. Utawai kusikia ama bitapil. Cheki ni amini mimi siko like them. Si ati ni chocha ama high value man. And a fuck boy can share this L. He need to share na special one. I wanna be by your side, yeah. Deli nikupe mapenzi, right? I wanna be by your side, yeah. Deli nikupe mapenzi, right? I wanna be by your side, yeah. Deli nikupe mapenzi, right? I wanna be by your side, yeah. Deli nikupe mapenzi, right? I wanna be by your side, yeah. Deli nikupe mapenzi, right? I wanna be by your side, yeah. Deli nikupe mapenzi, right? I wanna be by your side, yeah. Deli nikupe mapenzi, right? I wanna be by your side, yeah. Deli nikupe mapenzi, right? Yeah.